Chimane, kubane honi umise Yama nyo mwauka Rachikambo Tuke seko Usawi nyombo Sileke Okusika kakara Hiva chakula toye taka Waticha kusawa Hiveka toye sonywe Tuke seko Usawi nyombo Sileke Okusika kakara Hiva chakula toye taka Waticha kusawa Hiveka toye
www.ugandanmusic.com.